yaziya rowa na musinga labtanu ditsijia efriko tisa pandano dipina kene beka mshumo swa nepalanga wara ine aba wara ya vurati.
Yeah, rina mwini washu zvazvino apa ndi mueletedzi ndivo mpo mafunise huna zvinhu nga manda zvine radio zvilapelisa fedzi ya mafunise izvi mutanga osvika une agonyisa miri muthu wa musidzana ndinga zviyararo vaona ri vakogonyisa
ya mueletedzi washu ndivo Ruth ya munaka ya ndivone vane vha ḓa vha khou ri eletshedza namusi nga maanḓa matshudeni ro ni ḓisela muyeni matshudeni vha ḓa vha khou ni eletshedza nga maanḓa ri khou sedza mafhungo a lufuno mafhungo a mudzholo musi ni khou ḓivha matshudeni vho munaka ri khou vha ṱanganedza
lokovhela vhathetshelisi vha phalaphala fm na vhatshimbidzi
vhaswa vha vhokhevha namusi na vhone vho tou ḓa nga tsha vhukoma ri khou ṱoḓa uri vha ri eletshedze vhathu vhashu vhathu vho ḓidzhenisa kha mafhungo a mudzholo mafhungo a lufuno vha khou ḓivha matshudeni vha tshi vha eletshedza sa mueletshedzi vha nga ri mini.
Okay, ndi khou humbula u thoma ndi khou humbula u zwi ita nga nḓila yanga hezwo zwithu uri zwi ndeludzele uri na vha vhana nga vha mpfhetere ndi khou humbula u zwi ita nga nḓila yanga thi hello ndi khou pfala thiri ndi a i funa attention zwino a ndi sedziwe a thiri nṋe ndi pfhi Ruth Munaka Mutsila athi ndi bva fhaḽa Ṱhohoyanḓou Ruth Theology Conversations ndi dzangano ḽine ndi vha ndi khou thusa vhathu ndi khou eletshedza vhathu zwi tshi khou bva kha khali yo bikaho nga iṅwe nḓila ndi khou amba uri zwithu zwine nda khou amba ndo tou ṱangana nazwo a thi ngo zwi vhala a thi khou ri hupfhini zwine nda vha ndi khou zwi ita izwino ndi khantsela ndi khou zwi ita ngauri ndo ṱangana nazwo. Ndi muthu we nda gang rapiwa nga vhatukana vhararu nda survivor. Ndi muthu we nda vha ndo maliwa nda divorce nda survivor. Ndi muthu o no lovhelwaho nga vhathu vhane nda vha funa khotsi yanga na khaladzi dzanga mbili. Ndi muthu o no rejectiwaho u rejectiwa vhewe ndi khou amba u ṱaliwa nga dzi boyfriend not luthihi lwo vhalaho a thiri zwi tshi khou vha ndi tshi khou include na khotsi ya ṅwana. Ndi tshi khou vhalela na khotsi ya ṅwana. Ndo ri ndi tshi fhedza u amba uri ndi pregnant after grade 12 futhi ndi tertiary. Allah fas, you are right. Zwino nṋe ṋamusi ndi ḓo vha ndi khou amba na vheiwe ndi tshi khou ni ṱuṱuwedza thiri uri ṋamusi arali no ḓiwana ni kha situation yo raloho, no rejectiwa, no ṱaliwa kana zwi songo tshimbila zwavhuḓi kana no ṱalana, ni itisa hani u ya phanḓa uri ni fane na nṋe ni nake u fana na nṋe a thiri. Ndi khou humbula u thoma ndi ni vhudze iṅwe scenario nyana. Hangei ofisini ḽiṅwe ḓuvha ho ḓa muṅwe muthannga. Hola muthannga a khou lila a tshi ri mami ndi khou humbela thuso. Nda ri okay fine. A ri kha nṋe I have a girlfriend. Mara zwino ndo tshinya muṅwe muthu. Ndi itise hani. Ndi ri tell me the whole story. A mbo ḓi ri ho vha hu na hoyu musidzana. Theshiari haningei a thi ri dzi university. O ṱangana na homusidzana. Homusidzana I think a vha a khou tama ho mutukana. A ya maprocha, mulumelisa, a ḓi ḓiambelavho. Hola musidzana, hola muthanga a fhedzisela khori, nṋe ndi na musidzana wanga. I've got a steady girlfriend ane hayani vha vho muḓivha, ndi khou ṱoḓa mumala. Zwino ndi nga si funene na inwi. Zwi nga si ite. Hola mutsidzana I think a shumisa strategy tsha uri okay let's be friends. Hola ngori ndi muthanga wavhuḓi a tenda vha tshi vha vhangana. Matsina a zwi ḓivha uri hola musidzana ene o plana something. Thi ndi hezwi ḽiṅwe ḓuvha vha tshi bva vha ya vha heva dzi drinks vhoṱhe. Vha tshi fhedza vha ya vha dzula ha hola musidzana. Vha tshi fhedza vha fhambana a thi ri they are friends now. The same scenario again, ḽiṅwe ḓuvha vha bva vha yo nwa, they were having drinks, vha tshi fhedza vha ya vha dzula flatten ya hola muthanga. I think zwo iteaho ndi zwa uri hola musidzana o shela something kha drink yola mutukana, zwi pfhi to spite. O shela something kha drink yola mutukana. Hola mutukana o phaphama, listen to me. Hola muthanga vhasidzana, vhathanga vhanga. Hola muthanga o phaphama, hola musidzana a nṱha hawe. I'm telling you the honest truth. Unfortunately, holam sizana oba are pregnant. Mind you, holam sizana holam tanga una steady girlfriend. In other words, o rape iwa. Atire hango tenda, it's a rape. The date rape. Chinena sichi dibe chungwe chitube wendi shauri. Na beiwe ni batanga norari, ni chinga notanya. You can be raped. You can be vulnerable as well. Mara zunezu ataka zanji zuri, ni visa hani ni chipeza. Hola mtanga ngori oba mtu wabudu. Ope zisera achiko support angwana. Achiko budza mia the girlfriend. Zwazunoba kusupport angwana, angwana onoba na 4 years. Ti? Ndiko mbudo ni budza zunezu itu. Azunanda aba urinotangana na mini buchironi. Tinda niko mbona ndo imandorari. It was not easy. Rejection ya baba. Mara arali nina support system ya budi. But vonangaba baby, bangana, banupurupeze. Okay. Hufindi kushumisa chikuwa. Sorry. Okay. Ndiko ndiko chuna ei ni vatu vanga. Okay. Arise pandati. Chine chatakadza, chine chava important ndi chauri. Arali nowa ni vuisa hani. Azuna ndava ningadibani wa mthanga nowa. Ni awa ni mthanga. Natali wanga msidzane na mfuna. It's possible. No, it is the wrong decision. Nabasizana as well. Azunanda buru nono vana ngwana. You can still move on. Arali nina support system inoko ni support azwabudi. Ndi azwabudi. Focus on your school. Ngori iri ndi nubuze chungwe chitu. Hezu zutu azwisha abin. Arali nina satutoma. Whoever sex. Don't start. Arali nina satutoma. Nisongo toma. Ngauri nabi ya natoma, anicha doko noricha. Arinachipi inga, batubanga. Arali nisa tutoma, niko mta? Arali nisa tutoma, nisongo toma, ngore azuliche. Arali nono toma, think of your future. Iba nina text. Nisongo ite vlazwaba la batuwa ne huichifu mdipo, unga aparali una testi, inu inu kwea mdiponi. Ngori ni dofeira. Abangwe batu opportunities chidaruti. Abangwe panono danga bazari. Na feira, you are out. Okay, nende kwe mto mberori ni focus, kachikoro. Ngauri nasa fokasa, azwipeli zwabu diwe. Zwia diipa ubana goro yao. Zwia diipa ubana cherede yao. Zwia diipa udirengela, inwinala na vula frigianu, na dude zanga microwave wano, notu wa mngana. Sezani bango batu, baneba kuchira zwabu udi. Bewe ni dunwangori ni sezesa social media. Social media ni competition. Nane pachikoro ni competition. Competition ni aisi mutupezu. Una batu bane, haba klasini, haba rasa nga manda. Haba doita imwe posho, nane papa. Haba baba kwa haula, haba kwa rasa. Ti? Mara baba, brain yao ifara so fast. Haba baba kwa fara chungwana chingwe. Bacho wana test na msibasa ngobala, haba pasa. Ini noma ni kwe zisela, haba laba wana feira. So think about that. Yo, sorry. So haba zumbulezo, bachita, zuneva kuita zone. The bottom line is, think of you. Nendo totea ufarelera, nda doborora, grade 12, nda dobanda doborora teshari, because of boyfriends. Zuna tiko toda zuchite ya kabe iwezo. You have to focus. Chimwe chitu chenda chiguda cha upezi isa, ti? Chitu chenda chiguda cha upezi isa, ndi chauri. Kanji batu, vane haya ni bachiaruwa, not both. Boba basa buzi upi bafuniwa. Hezu bachitangana na boyfriend yotoma ichiri baby. Ndia nifuna, nivonungo kwa mbango. Chingwa chipingaba kwa mbango. Zuno dihumbureleni. asim tuka na mwe na mwe ene adoda kana asim sidza na mwe na mwe ene adoda vakwamba ngo vamwe vako zvipa huna zvine vakotoda zvone zvino focus on yourself and love you. Love you first. Ni dokono funwa nga vhaṅwe vhathu. Why ni khoto do funwa nga vhaṅwe vhathu? Arali ni bone vha tshi ḓi funa, arali vhe hone tshi ḓi funa ne? Ani nga to do guarantee lufuno lavho nga vhaṅwe vhathu ngori muthangani vhudzori wani funa. Ani nga zwiite hezwo. Ende ani nga jolly na hanevho vhene na jola navho kana dzi married men kana dzi lecturer. Nga uri you know your worth. Ni a ḓi ḓivha uri inwi ni khoto da mini tshipikwa tshanu tshigai. Zwino vhone kha vha sedze tshipikwa tshavho. Focus on your goal. Ndi khombelo guma na ifo na musa.
Kari baba ndele zwanda 40 hai. Fedzi asimafungo osoko vanda zwanda. Fedzi no jiamu sizo bambu.